세바툰게 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 세바툰게
bafuna amanzi ufuna icike elinoba umntoti basifuna phansi khona ozwile lo sabote bagcwele okwethu esabe izinja sankonkothi yazi mfethu ngiyofangizile ngoba insizwe simomolothi ngisabasoli ngophuza kakhulu umuthi odambisayo banolwayo qhithuka amacembu afela abaphilayo sihlahle sabo khihle sikanandi uhlobo uma nginganabo sikhongezela ngomphongolo ngapha bacela ubababa umamsamo bafake umlotho ntwana mamba lokotha noma ningabathwesa icala siyasinyanya siyabakhotha siyababona inhlonipho ithunga ngenyama kuqala kodwa funda uvaleli nomnyeki ngeke niphumelele nodwa mshazi khona khombela indlela siyamasa umeluse ngenihlale ningabuzi ukuthi sigubi isihlalo bangasusi umsangano usinde imibuzo kanjani ungaphuzi emehlweni wakho ngaba msula kunokungcola konke umusa ngizwe ngathi sekuyaphola ngabathunukela umlomo kuphela ngebakhone nokusukumela ngilo mfulo ohamba izulu kwabafuna ukuncela ngabatshela ngisima ukubuya kwabafuna ukwela ngizwe ngathi sekuyaphola ngabathunukela umlomo kuphela ngebakhone nokusukumela ngilo mfulo ohamba izulu kwabafuna ukuncela ngabatshela ngisima ukubuya kwabafuna ukwela inamanyala ukhipha inyama ngehlathi bobambekile ngamakhala khisha umbalo phakathi kothandekile udidekile ufuna ukuqala kulandela ongabambekile ngeke uyiphakamele ilalise ukufa impilo mayimile ansile kusilanga kuphela iminyaka iyabusa kuqala phansi jika inyanga isicele sancinga ukumvusa nongadlile suka suthi impela amaqola ayabusa imali chodwa ithemba nenkululeko ithandaza umusa noma kunjalo kodwa yesifunayo yile mibhalo elethi inkinga kophukayo okubathunuka kuletha ithemba kogulayo bayosibonga sebayihlukanisa imimoya ephukayo yila maduka amoya bengisolozulayo bathi ungabathunuki khona lo mhlolo ovulayo senda amathambi sipho sabo ababhulayo sobabona kwenzayo kusho thina abadlulayo
Langa nqeba sibancisha umoya silivalele nqeba amapunch maningi njengo Ip Man the game needs ya shezi like his hype man amapunch maningi njengo Ip Man ishere amithanda uk acta yabo mgele usibiza ngo Vivica yabo makagwadile ngibiza ngenja yabo masam kanti lenja le injani oh my gosh Vivica I'm a fox girl yabo nina ngcwali cause you're full of yourselves Give the industry them rappers it deserves Nya Kenya Pholi lingana mculo we piano Ngu-CR7 egame no Cristiano Siyabathunukela Futhi sicava yonke into ngathi siyabagugulela I'm still sick with it Ngisabagugulela Anginanembeza ngiyabahlukumeza Siyabalimaza ama-spreader siyabathunukela Ngathi sidinga ubuntu azosibhulela Siyabagubhela Noma kungana sizathu siyabathunukela
Cruise it out, don't you know it? Don't you know it? Don't you know it?